hadi chakula chochote. Simiti nayo imekata mikono yangu yote. Hata wiki iliyopita sikupata kazi. Tena pesa hii ni kidogo, haitatosha chochote. Nina madeni kila mahali, duka ni kibandani. Mama boga anidai nifanyeje.
Never hear again.
I'm sure 20 MM.